ndikhulile ixesha lihambile ndigoqoza ndodwa mna ndifasisithi ukuthi ezinkhulile ixesha lihambile ndigoqoza ndodwa mna ndinesithukuthi
all the time on the grind you went all the time don't for mine all the time on the grind you went all the time don't for mine It's been a long time coming. All my life I've been hustling. I don't chase the bag for nothing. This is for umndeni wami. Sesizophuma enhluphekwe singene emnothweni. Sizikhiphe ematyaleni sithi esikhaleni, yeah, yeah. Can anybody feel my pain? Hardships tend to play with my brain. I'm feeling down in a private jet plane. Broke the rules and little fat Mary Jane. No days off, I gotta stay strong until it pays off. Till the money
all long. The time, on the grind, doing overtime. Gone for mine. All the time, on the grind, doing overtime. Gone for mine. All the grind, doing overtime. Gone for mine. All the time, on the grind, doing overtime. Gone for mine.
Mna ndisipushele isimokolo sam. Mna ndisiklinele ikhobolo lam. Mna ndisipushele isimokolo sam. Mna ndisiklinele ikhobolo lam. Zininzi iintsuku ezedlulileyo ndidliwa zisithukuthezi. Ndihlala ndikoqoza kubetha umoya ezingubeni ndisiphethukela. Yonke into ndiyazenzela, iimpahla ndiyazihlambela, ukutya ndiyasiphekela. Ikhobolo lifuna ukuhoywa, ingaske ndingaphangela, ingaske ndingalitshayela. Ndisiphusha kancinci kancinci isimokolo sam. Isimokolo siyasinda liyaklineka kancinci kancinci ikhobolo lam. Lona ikhobolo liyaklinwa. Iminyaka ehambile, umfazi uhambile, iingxaki zindongele, ixesha lihambile. Iminyaka ehambile, umfazi uhambile, iingxaki zindongele, ixesha lihambile.
All the time, on the grind, doing overtime, gone for mine. All the time, on the grind, doing overtime, gone for mine. All the time, on the grind, doing overtime, gone for mine. All the time, on the grind, doing overtime, gone for mine.
Mna ndisipushele isimokolo sam. Mna ndisiklinele ikhobolo lam. Mna ndisipushele isimokolo sam. Mna ndisiklinele ikhobolo lam.
Overtime, go for mine.